Shut up. tamani kipi nilichokosea kisirani ugomvi bila chanzo ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo ingawa kishingo ufanye Chozi, kuna mwamba mola unitoke moyoni Ila nisiwezi, nakisha kaminzi Mana tangilala unanijia mitoni Asante kwa kunyumiza, umejifuza mengi Mwanzo siku ya jua Na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi Abaki kuyasikia, Nakumbuka maneno yako utonikimbia utabaki na mimi Tena ukala na viapo taulati bibilia leo sikuoni ila mwenzako bado
Nimependa mi, nimependa mi, nataka nimeke nazo Nimependa mi, nimependa mi, nimependa mi, nataka nimeke nazo moshi usipipua. Ameumika, sina budi nisifie. Akipika, natamani nilipie.
Sehemu ya upanga uliwaka kiwembe. Doma na mwasi, akaona jicheke.
Kwa wezako sikia, sikia wana. Ila kwako utalia, utalia sana. Mimili kwa gafundi, fundi zaidi yako. Bawa kamirundi, nikiganda kama sumako.
Nakutia pisa madigeje asinyaje. Nikamchanganya kole asiwape.
Enzi upepo bari, mara kusishwari. Ya kicheti ya tari, na usiombe.
Sana haimi yangu. Tena nijitume sana. Na vya watu nisivitamani. Hata hata mupenzi lonae najua siku atanikimbia itantesa yendo nguzo zilengoja kesho baraye atazichoka kuzivumilia anakosa tamatuzo ona nimeiwa kodi nilipopanga sina wapi nikienda chapiga hodi kwa waganga nikauza maji na kalanga nikawa dogi kwa viwanda ila kote zero ni majanga mtindo mmoja nina mtoto wa kike nyumbani wananitegemea mdogo wangu wa kike hali dunia lishagolewa tazama jasho langu la mnyonge kipato hakikidhi mahitaji napiga moyo konde therapy mora numpaji matatizo tatizo yatakwisha ndewe mola matatizo kila siku
ndewe ni matatizo
tatizo
oh, matatizo
yatakwisha ngenge ya polikizo
wasa
matatizo
kipenzi sirani shilingi baby kupendana zamani ndo wanavyosemaga wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby wakishaviona vya ndani basi wanakumwaga ndo maana ukichelewa dukani jirani akakuanga kilo ya unga oh oh baya zaidi sina kazi nakosa sentano kipande bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange niweke wazi ni kipi kinafanya uripeni na ingalisi na domo
niambie
oh basi niambie
oh
tell me baby love usije nitenda ukaniumiza roho sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi usinichanganye na ubongo nidate kisa mapenzi sije kuwekea numba umenipendea rumba bibi nikija kudunda oh oh usije mgezea funa ukaniachia ngunga wana kumendea chunga oh oh baya zaidi sina kazi nakosa sentano kipande bora nikuweke wazi ya nini nikufiche yambe tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange niweke wazi ni kipi kinafanya urifeni tell me baby love unanipenda ingalisi na domo Fura nitaimba na kucheza
na kucheza
washa mishuma weka keki juu ya meza oh ila usinicheke nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa
Moyo wake na kama sura ndo kigezo, alini zako I feel so good nini kikona awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona ati unakuenda au narudi wakata kona nyuma katuni za masudi ulivyonona hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wakununua mwaga noti Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika Anita macho kama unanita sasita Shepu vela show me una violence show me wow show una violence show me hey show me una violence show me hey show me wow show una violence umenifinyanga kama Madonna makonde na ndonya kama mpira Maradona kichuya kona na wakisema na mawenge wambie wera soma wakiringisha mwere mende nitakugawia kona chunga kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu nile salamu oh. Oh baby I need her macho kama unanita sazita kiuno kayo ndo sister Macho kama unanita Sasita Kiuno kayo ndo sister Show me, show me, show me Una violence Show me, show me, show me Waoneshe una violence Show me, yeah. Show me, show me Una violence Show me, yeah. Show me, show me Waoneshe una violence Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija Somali, wanangu wafanya roni, chaukucha kwa sadari, na unyamani biobi, bizonga kwa Natali. Moto yashaniunguza mina teketea niliwakana ototo wangeniuguza sikutegemea na kama dunia tambala langu lishatoboka sina tapo kulala na kesha kwa kimogo wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni eti sina kikisi ndani nao huku sina kitu mfuko kama pesa nilipata nikadharau Hadi wazazi Nikakesha kula bata na jisau Na kumwagara Kunipa ilijina Oh ya nisina
Usina ye
Kunipa imani
Usina
Oh sina mama
Usina
ye
Usina
Hata wakunifariki
Usina ye
Kunipa moyo niendele
Usina
Oh sina mama
Usina
Oh ye Sifunzwa na mama, ufunzwa na dunia misemo ya wahe Family ndugu la wama, sikutaka karibia kwangu likoje Bona malieti kufa kwa nya Kumbe nivuka kwa mali na funja daraja Jua likizama, nafsi na nyongea Mawazo, nani ni mpela wama Peke yangu naongea, mamnazo Kama pesa Chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho Mwisho Yani ni kurumbana kukicha bila suluhisho Wenda kisichoridhiki akilikisa ya nini tutoanero Nimepungukiwa kipi unanaishi
sina teki balaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mbina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Nishachoka. 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 Wacho kweli ni kwambie.
Ni kukicha vijembe.
Nishachoka.
Dara umaneno, umasimango.
Nishachoka, wacho kweli ni kwenye.
Nishachoka. Kila donda lina historia, madara ya moto majivu. Mangapi nilia vumilia, hadi nikakonda kwa wivu. Kidoka jasho langu, ulikidharau na kukinyanyasa. Thamani yangu ukasahau kisa anasa. Tafadhali mimi nishakuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Huaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Pakarajo na taira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga pedi
na matilapa nikapenda.
Upepo kwenye begi
au majina niyatenga.
Tenda mandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kafikini. Kukukukumbo. Kunisura ya choyo ukome kunifuatili. Nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kuwaza sana. Taka iwe fimbo. Kunisura ya choyo ukome kunilini.
Itafika. Suzy. binadamu. Kesho taja nizika, hila ningependa fahamu aya mateso lonipa. Tena mwambieni aloninyima mimi ndo kampa yeye, kupata foreni na subiri yangu mimi atachelewe. Oh, oh, oh. Sina furaha na igiza, ili mradi watoto wasijisi vibaya. Fanya ukanikimbia, ni vyema ungefanya maigizo, mara kumi usingenizalia. Ingali mapenzi pekee, ningesema ni changamoto nijifunze. Ameniacha upweke na watoto ni watunze. African beauty, nitinge moka na suti ama kigizi cha the way you so cute, Nicki Minaj karuchi, ndo mara ya kwanza tunaonana. Mana pisa una picha ulivyo baby face, Angelina Michael, oh my god. Lembwe Insta, mala udensi densi, ya kisoni Michael, oh my god. Ata sijuti kukufolo, na like na commenti kama kolo, mweza kona nichanganya.
Hey,
make it today na tomorrow, usije niwe kakiboro, yani ukani janganya. Hey, you done make me my heart to go. Na kukunda Disney, Wagaranyo. Nataka tuonane, Wagaranyo. I'm waiting for you, babe,
Wagaranyo. Yeah,
Ola.
Baby, love me forever. Let's fly away together. Odo mudo bude kame kia kusida ubeba. Kusi usudo wo, nyame tono bobo wo. Yile fin padi eno de frani tiye tina me koko wo. Nika semde de guma sumpra na me gonto me. Nyame me pe wadi ene nako kome. Nase mi wua mufaso buo ne mbome. Yeah. Ninya wo na me kohi. Udi min chie di aninto menu. I can't watch your baby tell me you coming soon. My pure mother that could to do for honeymoon. Can't hold back, yes, I'll be by the can it do. Yeah, me name this out, been around the world. I would give anything just to be with you. Yeah. You my everything, you my baby girl. Yeah, yeah me best I become a woman.
You
done
make me my heart, you don't know that. I'm grateful for you, babe. Bala, na kukuna chane. Nataka tuonane. I'm waiting for you, babe. Bala, ayani likuwa tae. Mama Afrika likuwa tae. Dude, dance it, yeah, yeah, yeah. Limwatai, ameni changa ya limwatai. Pungine nisisi, yeah, yeah, yeah. Na mbuni ya nikumchota, emoji za makopa, ingedere kuficha sura. Ingekuwa gana mavumba kwa njama noti,
ni kuonge vya thamani. Anani, niwefundo kuigiza kakaluma masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe nami, hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegezi, nikubebe mbongoni, nika nikudekezi, nikutuze kama mami. Wakija wapotezi, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabambi jo, ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Wabambi jo, basi cheza na mimi. Moyo wangu mwaro paimi. Same mara sabini, uo mzungu sajalewa. Kependa juwa majini, kwenye ufungu bareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundo kama njua. Uyo wangu nyama kote usini jena kibiriti. Kibiriti, kibiriti,
asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa. Kibiriti,
asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipa kibiti,
asawe.
Nipa tevya kita ndani, nipe paka kwenye kiti,
asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilegez, nikubebe mgongoni. Kita ndani nikoles, kwa mbunu ya kingoni. Kisha nipembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asante sikitoko. Oh banwe cho. Ululu feni. Oh baby, asacheza nipone. Wabambi jo.
Yawe ya.
Professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carico. Kidogo changu do chako, ongeza njonjo mado kido. My sherry koko, wabalidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwano. My sherry koko, wabalidi ni pejoto.
Na dondoka
nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha
wanamaliza
unasti unasema sana nikiweza hata kama nyuma unapiga basi sura mbaya dawa ya kemeka mweke wembe takula kiporo nimeshapenda sijui kasoro kirembe uwe mororo kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, koparidi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe.
Katamu mina kajua uwa nakana vodisha uwa uwa kani nipi nisida kona vima uwa uwa
kama mependa
ngozi mwa uwa uwa
na yute meki sidande singis da la la kama mependa like I do you wrong jaga jaga. If you want them I go give you more jara jara. Today today you go give
say if you walk on my Benz, now my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. Yes, sir. When a boy, I talk to kill a say. Wanna pack a one pack a one Anita. Yes, sir. Now say if you walk on my Benz, now my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. Yes, sir. When the boy, I talk to kill a say. Wanna pack a one pack a one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika kuta.
Onyesha ulivo funzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Shika kuta. Yeah.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Kini kimwana tabani. Petu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya bandikila. Mwana kama kakakila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba kongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa baby. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika kuta.
Onyesha ulivo funzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Shika kuta. Yeah.
Ruksa kutunza.
Oh, you got them. Toto nya upoli. Anadi macho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo high goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama baka. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni Masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aja.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey, hey, hey.
Shika kuta.
Onyesha ulivo funzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Shika kuta.
Kunde boy.
Recipe.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die, my baby. Na ukinipenda, tajidai. Tajidai, my baby. Nakoma naza ku kachiri, kachiri. Ukibinuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri. Kwenye mashuka, mashuka. Asa baby, nite.
Uniteke, uniteke.
Nicheke kama mtoto.
Uniteke.
Baby, take apo ndo penye.
Uniteke. Uniteke.
Ninenepe kama mpondo.
Uniteke.
No.
Uniteke.
Macho yake nungunungu akinitazama. Na minagyoka nungunungu miba inasimama. Macho yake nungunungu akinitazama. Na mina gyoka nungu nungu miba inasimama. Hey, fanya wazi unachotaka. Sitisha kunipela. Kuna paparazi na basata. Tusichapane madenda. Nakoma na za kachiri, kachiri. Binuka, binuka. Kivumbi na jasho wawiri. Asa baby nite.
Uniteke. Uniteke.
Nicheke kama mtoto.
Uniteke. Oh baby girl, come over. Unifinyangi ni amke na ngova na Maserati Bugatti Range Rover na Bebe wanna be a cruiser na. Hey, if you need my money carry go. Mtoto wa geleza ni kari yako. If you need my money carry go. Mtoto wa geleza ni kari yako. A baby hold on, hold on. Hey, nimeshaloa tepete. Tepete, tepete, tepete. Nikuvike na kapete. Kapete, kapete, kapete. Nimeshaloa tepete. Tepete, tepete, tepete. Nikuvike na kapete. Kapete, kapete, kapete. Yeah, I got the naira, I got the cedis, I got the dollars, I got the stallion, I got the mansion, lorry banana, lorry ikeja, I think I told me. How much money go make you to you? How much love you want me to give you? Baby, how many love you? How many touch you? How many kiss? How much money go make you to you? How much love you want me to give you? Baby, how many love you? I know they give and take whatever for your head. Umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby. I want to shoot to my shot. Cassava for your head. Umbrella for the rain, oh. Don't be angry, baby. I want to shoot to my shot.
Take your time, baby. Slowly, don't rush. Shake your man, baby. Control, relax.
Hey,
Nime shallow, a tepete. Tepete, tepete, tepete.
I like a simple style. Na macho kama meza kungu. And I dimples when you smile. Nina mani pachike rungu. Ila ficha mbali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Badia, badia. Badia, badia.
Show me what you got.
Say a badia, badia. Badia, badia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me I like this. Me I know they kiss, I know they tell. Me I know they drink, come dry. Now when I take you back on your side, body they do me like they are. Billion, 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 billion. Banging my money in billions. Billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka.
I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku.
Chaka.
Asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku.
Show me what you got. Badia, 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 badia.
Show me what you got.
Say a badia, 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 badia.
Show me what you got.
Badia, 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 badia. Say a badia, badia. But dear, but dear,
Liza on the mix.
Come to take the honey from the honey pot.
Pesa gari na misina.
Kingdom.